waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Xanuunka sokorowga waa mid dhib badan oo qarash xagga caafimaadka oo badan uga baxo dalkan Australia, inkastoo ay jiraan sababo muuqda oo ka mas-uul ah cayilka badan oo ay ka mid yihiin in dadku inta badan aysan lugayn oo gaari iyo gaadiidka kale ay isticmaalaan, in sidoo kale ay fududahay helitaanka cuntooyinka aan caafimaadka ku fiicnayn ee janka fuudka loo yaqaano. Haddana baarayaasha caafimaadka ayaa isku dayay inay helaan xiriirka ka dhexeeya hiddaha ama hiddasidaha iyo saameynta bii'adu ay ku leedahay culayska ama baruurta dadka fuusha ee saydka. Joseph Prieto oo ah professor ka tirsan jaamacadda Melbourne ayaa sheegay inay eegayaan inay sharxaan sida cuntadu ula falgasho hiddasidaha qofka.
There is evidence also from humans that much of obesity is caused by environmental factors.
Waxaa jira cadeymo muujinaya in dadka aadka u cayila ay sabab u tahay duruufo bii'ada ah inta ay caloosha hooyadood ku jiraan ama markay dhashaan oo beddeli karta, buu yiri, sida hiddasiduhu u dhaqmo, taasoo macnaheedu yahay in hiddasiduhu shaqaynayo ama uusan shaqaynayn. In qofku uu u nugul yahay inuu aad u cayilo wuxuu iman karaa caruurnimada qofku intuu yar yahay ama mararka qaar inta uurka hooyadood buu ku jiro. Professorada Margaret Morris oo ka tirsan jaamacadda New South Wales waxay baaraysaa saameynta cayilka hooyadu ku yeelan karo ilmaha ay dhasho. Waxay sheegtay in hooyooyin badan iyo caruur markaasi dhashay inay aad u cayilan yihiin ama buuran yihiin.
We know that childhood obesity has now increased dramatically since the 1960s. Over 30% of Australian children are now either overweight or obese. During that same window, mothers have become...
Waxaan ognahay in caruurta aadka u cayishay inay aad u kordheen wixii ka dambeeyey lixdameeyadii. In ka badan 30 caruurteenna ama way cayilan yihiin ama aad ayay u cayilan yihiin, isla waqtigaasna hooyooyinkuna way sii cayilayeen. In ka badan 400% haweenka Australia waxay mar uuraystaan noqdaan ama uur qaadaan noqdaan kuwa cayilan ama aad u cayilan, waana arrin cusub, taasina ma jirin laba jiil ka hor. Professor Jonathan Shaw oo ka tirsan macadka diabeteska ama cudurka sokorowga ayaa sheegay in muuqaalka guud ee shacabku inuu isbedelayo maadaama dad badan ay aad u cayilayaan. Cilmi baaris uu waday muddo 12 sano ah, Dr. Shaw ayaa muujinaysa in dhexda oo ah halka laga cabiro cayilka qofka ay korortay 5.3 cm. wuxuuna intaa ku daray in kororkaas uu haweenka ku sii badan yahay.
It's likely that that's going to continue in the next 10 or 20 years. So we're seeing people who are normal becoming slightly overweight, people slightly overweight becoming more overweight and obese. And so if we're...
Waxay u badan tahay in kororkaas uu sii socdo 10 ama 20 sano ee soo socota. Waxaanu aragnaa dadka xoogaa cayila oo sii cayilaya kuwii cayilnaa oo aad u sii cayilaya, waxaana halkaas ka muuqda inay sii badan doonaan dadka qaba xanuunada sukarowga iyo weliba wadna xanuunku. Haddii dad badan lagu sheego inay cayilan yihiin, waa in markaas la beddelo, buu yiri, cabirka qofka cayilan iyo kan aadka u cayilan. Cayilka saa'idka ayaa lagu cabiraa hadba dhexda qofka ama waxa loo yaqaano body mass index, taasoo laysu eego culayska qofka iyo dherarkiisa, taasoo dhibaato ku noqon karta bulshooyinka kala dhaqanka duwan ee Australia. Jonathan Shaw ayaa sheegay in dadka qaarkood aysan u baahnayn inay aad u cayilan yihiin si dhibaato caafimaad ay ula kulmaan.
People from different parts of the world deposit their fat in a different way. Fat that gets deposited underneath the skin is not much of a problem for the heart or for the...
Dadka ka kala yimaada adduunka meelo kala duwan ama siyaalo kala duwan ayay u cayilaan. Baruurta gasha maqaarka hoostiisa dhibaato kuma aha wadnaha ama dheefshiidka. Baruurta gasha xubnaha hoose sida beerka iyo kelyaha ayaa dhibka ugu badan keenta. Tusaale ahaan, dadka Hindiya hadday baruur fuusho waxay u badan tahay in baruurtaasi ay ka gasho xubnaha hoose ee jirka, taasoo keeni karta wadna xanuun iyo sokorow. Tirkoob cusub ayaa sheegaya in sanadka 2030 ku dhowaad kala bar shacabka Australia inay noqon doonaan kuwa aad u cayilan ama waxa loo yaqaano obese. Sokorowga ayaa ah xanuunka aan daawada lahayn ee aadka ugu kordhaya Australia. Dr. Brieto ayaa aaminsan in la gaaray waqtigii dadku ay ka fakarin lahaayeen caafimaadkooda.
We can try to avoid exposing our very young children
waxaan isku dayi karnaa inaan ka fogaano inaannu caruurteenna sokor badan siino, laakiin waana arrin u baahan iskaashiga dadka laftigooda. Sababtay doontaba ha noqotee, dadku hadda waxba ma maqlayaan oo ma dhagaysanayaan talooyinka caafimaadka. Dr. Shaw ayaa sheegay in cayilka saa'idka ah loo baahan yahay in shuruuc dowladeed wax looga qabto. Professor Morris ayaa iyadu niyad wanaagsan ka muujinaysa mustaqbalka cayilka iyo caafimaadka dadka. Waxaa sheegtay in cunto fiican oo la cuno iyo jimicsi looga badbaadi karo cayilka xad-dhaafka ama obesity-ga waxa loo yaqaano.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.